wazazi wangu, mama, kuniulia usingizi akili majima, kila saa fikra za kimapenzi ushaua, 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 ushaua.
Okay. Kwani leo siku ya kiyama, vile we malaika, jasho toka jicho kondoa nilibabaika. Ningekuwa na mifumbo unisikize tu mahali, nichange mifugo nilete kwenu mahari. Ilipata mini nobody, kijana tu writer, shida zangu kibao, karibu ni washelaita. Kawaida yangu kuzuba, haikuwa kawaida. Nakumbuka hiyo siku, kalenda ya leo, ulikuwa na marafiki, ndio umepanda cheo. Kani kiatu flat, gumba inachungulia, uzito wa bag, hadi bra inachungulia. Hapo hapo ndio namba nilichukulia.
Mdomo wazi wa mama, kuniulia usingizi akili majima, kila saa fikra za kimapenzi ushaua, 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 ushaua.
Okay. Kuringa sana kidogo kanjewa, lipsi na meta, smile meno maziwa, mtulivu kami tungizi kona waba, na kwa ile maji metulia ndo jamaa uzama. Tabasamu ule ni sweep off my feet, na we ndio reason na sing soft kwa beat. Nilijiona tuko pamoja kwa family picture after kazini, umeenda kuku mboga mchicha, hauna wave kwa nywele, mkono waina pete. Ningekupata solo kiswahili yangu nilete, tuishi yolo au wengine watete, songea mdogo nijitete.
Mdomo wazi wa mama, kuniulia usingizi akili majima, kila saa fikra za kimapenzi ushaua, 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 ushaua.
I'm so caught up in this physical attraction.
I'm caught up.
Siwezi lala,
silali.
Haya yote ni juu yako,
juu yako.
I'm so caught up,
I'm caught up
in this physical attraction.
Yeah.
Siwezi lala,
silali.
Haya yote ni juu yako.